waliwo ekibinja ky'abaka ba paalamenti abasanyukidde eky'omukulembeze w'eggwanga okulonda ssaabalamuzi omuggya ng'ono ye Flavian Zaija. Omubaka Yusufu Nsibambi ng'ono y'akiikirira abamawokota wa South mu paalamenti agambye nti okulondwa kwa Flavian Zaija kwabadde kusaana kubanga ono akyali muvubuka nga n'obumanyirivu alina obuwera.
Muyozaayoza okuba atuuse ku kkula lino. Yoyo Flavia yali muyizi wange. Namusomesa amateeka Makerere. Mumanyi muntu mugezi nnyo ddala. Teyeeraga abantu obumuza wakati bamumanyi, naye akoze akaseera akatono nga omumyuka wa Chief Justice. N'akola bulungi, musabira atwale okukola obulungi mu maaso. Eky'emyaka si kikulu, ekikulu bibi akola. Tetumusaba, waddewo obumulumulu wakati w'abalooya naddala balooya abato n'abakulu n'abalamuzi. We twogerera wano nti mukama waffe president taliwo alimu exile linga bamulekwa. Ekyo ekitu alina okukitunuulira, president waffe akomewo n'abalala bakole emirimu nga tewali bulumulumulu. Ekizibu ekisinga obunene mu Uganda kibadde kya ttaka n'emisango okukalalira awo nga tegiggwa. Tumusaba asabe budget enene asobole kuleeta abalamuzi abalala bangi n'abantu abakola research ku balamuzi na ttiimu enene tujjewo embeera ey'emisango egitaggwa. Mwenyamu essuubi ddene nnyo ng'omuntu.
Obufu bw'emuyombaka Richard Lumongo ono y'akiikirira abantu b'emityana South mu paalamenti naye agambye nti okulondebwa kwa Dr. Flavian Zaija kubadde kusaanidde era asabye bannayuganda okumuwa omukisa okubaweereza naddala mu kaseera ng'alondeddwa.
We need to give him a chance to work. We have to give him an opportunity as a Ugandan to work for Uganda. He's a judge of a reliable kind of experience that requires of a Chief Justice. He has been a judge for some time. He has made so many judgments and rulings of some kind of stature which one cannot doubt. So I have no doubt in my mind that he is going to serve Uganda with all his heart and might, given a chance and opportunity that right now is being appointed the Chief Justice.
Kyokka ye omubaka akiikirira abavubuka mu bukiikaddyo bwa Uganda Bernard Odoi asabye ssaabalamuzi omuggya okusooka okukola ku misango emikadde egyetuumye mu kkooti mu kadde kano ng'okulondebwa kwa Dr. Flavian Zaija kujjidde mu kaseera ng'abadde ssaabalamuzi Alphonse Owiny Dollo ky'ajje awummula ekifo kino.